radio y'ijwi rya Amerika kayivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda n'umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste nshimiye Imana. Mu cyumweru gishize nakiriye abana bashakisha ababyeyi abo navugaga ko batari bafite intambwe yo kwatanya ngo bajyane n'abakuru igihe amagara yaterwaga hejuru, nyuma y'iminsi ine gusa yabonye umuryango we batandukanye mu mwaka w'1994. Turamwakira mu kiganiro. Nyuma y'imyaka 35 umwana atandukanye na nyina waje no kwitaba Imana nyirasenge yaje hano ku ijwi ry'Amerika amushakisha aramenya amakuru ye. Turafatanya urugendo rukomeye n'abana babiri basigaye ari imfubyi muri 1994 bashaka musaza wabo ushobora kuba ari mu Bubiligi. Turakira kandi umwana wari ufite imyaka 6 muri 1997 akagenda inzira ndende mu mashyamba y'inzitane akarongotana ariko agataha mu Rwanda. Papa we yamusize ahitwa Ihombo ho muri Congo ushaka ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wiki kimpege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwizeyimana Sandrine yari afite imyaka 94 yavuye mu Bugesera ahungagera mu Ngororero, niho yatandukaniye n'umuvandimwe we atuye mu Karere ka Kirehe umurenge wa Gihara akagari ka Nyagasenyi umudugudu wa Rwabaseka. Yaje mu kiganiro ashaka umuryango we. Twibukiranye
ngombwa nyine ko abaho guhunga. Mu guhunga rero nibwo naburanye n'umubyeyi nari nsigaranye. Ntabwo namenye ngo yanyuze hehe, byarangiye uko nguko.
Icyo gihe muhunga wari kumwe n'umubyeyi wawe umwe?
Yego, gusa nawe nta rugendo twakoranye rurerure, nawe twaburanye tukiri iyo ngiyo Bugesera, ntabwo twigeze dukorana urugendo runini, ahubwo dusa nkaho twaje dukurikiye abandi twabuze kumuko nguko. Nari ndi kumwe na mukuru wanjye nyine tugeze nangaha nawe afatwa n'undi muntu ngo ugiye kumurera. Nyuma yaho rero arahunga ambwira ko amubuye muri Congo.
Kugira ngo umpe amakuru menshi ashoboka hano mu kiganiro agasaro kaburaga, twifashisha cyane abantu batwumva. Dufite za miliyoni z'abantu bumva ikiganiro agasaro kaburaga, batwumva rero bashaka kumenya amakuru menshi ku mwana ushakisha ababyeyi be, bakamenya se, bakamenya nyina, bakamenya babyara be, bakamenya akomoka, kugira ngo n'umubyeyi we namwumva avuga ati uwo mwana ni uwanjye. None urambwira ku mwakomokaga ingenda ya Bugesera, ababyeyi bawe, mama wawe yitwaga nde? Uramwibuka?
Mbasha kuba natekereza rimwe numvaga ko yitwa Konfesi.
Naho papa wawe yitwa nde?
Gasana.
Hari mukuru wawe wari ufite, abavandimwe bawe wari ufite bitwaga bande?
Uwo nibuka yitwaga Nyirasafari, undi yitwa Domitira. Ariko Domitira niwe twari turi kumwe inahanga, twagiye ku ngiyo ngiyo nyine twagendanye.
Mwaragendanye muvana aho ngaho mu Bugesera mugirana mu Ngororero?
Yego.
Mwaje gutandukana mutu mugeze aho mu Ngororero, byagenze gute?
Hari abantu bahatuye baje mu nkamba aho twari turi. Ba ari babiri, umwe avuga ati ndajyamye, undi ati ndajyambiye. Ubwo rero twaherukanye ubwo ngubwo bahita bahunga ngo bajya muri Koko, baje bambwira ko bamubuze.
Wowe si wagutwaye yitwa nde?
Yitwa Ndatimana Desire.
Ndatimana Desire, mwaragumanye kuva muri 1994 kugeza ubu cyangwa se mwaje gutandukana?
Twaje gutandukana mbona bikwanga, nsa nkaho ntakezwaho, bava iruhande nyine ndigendera njya kwishakishiriza ubuzima.
Hanyuma waje kumenya amakuru ya mukuru wawe?
Amakuru ya mukuru wanjye ntayo namenye nyine nge, nyuma niko nabajije abo bari bamufashe bamujyanye bahugutse, bambwira ko nyine ngo bamuburiye muri Congo. Nta yandi makuru nzi.
Yari afite imyaka ingahe icyo gihe mukuru wawe? we warufite imyaka ine we yarafite ingahe
yari muri 10
imyaka 10 abo bamujyanye muri Kongo amazina ya Burayazi
bari kure ntabwo baranimutse aho bari batuye
sinzi ntacyo bitwaye niba barimutse ntabwo nari kuzajya kubareba aho bari ariko ndashaka kumenya amazina yabo amazina ya Burayazi
ntabwo nyanze keretse nyabanje ntabwo nyanze
ubu ngubu uri mu kiganiro agasaro kaburaga papa wawe yitabye Imana mbere yuko muva mu Bugesera nibyo
papa wanjye twa ubwo nyuma mbere yuko uhunga twari kwa nyogokuru ubyara mama ubwo rero niho twari turi nyuma baza kutubwira ko papa bamwije
kukumera
twavuye kutubwira ko yapfuye
icyo gihe baza kubabwira yuko papa wawe yitabye Imana mama wawe mwari mukiri kumwe
twari turi kumwe
muhunze se mwakoranye urugendo mugana mu ngororero
ntabwo twakoranye urugendo runini twaturutse mu rugo kwa nyogokuru tugana mu muhanda bo bakomeje umuhanda tumanuka igana epfo mu gishanga twambuka uruzi
mwambutse uruzi rugana hehe
ni uruzi ruri mu Gesera ariko ntabwo nzi ngo ni uruhe kuko nanjye sinzi agaca kare
birumvikana warukira umwana ndi mudagerageza gushaka kugira ngo mumenye inzira mwanyuze kugira ngo muze kugera mu ngororero birumvikana umwana w'imyaka ine ninde wari uguhetse kutari kubasha gukora ibyo birometero byose ngo ubigende wenyine ninde waguhekaga
twazanye n'abantu twasaga naho duturanye bantwaye uko na mukuru wanjye akagerageza nyine akampeka ariko tugeze muri iyo nkamba aho badukuye abo bantu baje abo ngabo twazanye baje kutwihakana banadusiga aho ngabo barigendera ubwo rero undi we mukuru wanjye twaherukanye ubwo ngubwo ntabwo nongeye kumubona ukundi
agasaro kaburaga kabonetse
ikiganiro cy'ikimara gutambuka babandi twita ambasaderi bijwi ry'Amerika baracyumvise basanga bazi ababyeyi ba Kaneza barabibamenyesha umwana abona ababyeyi atyo yandikira ibaruwa ijwi ry'Amerika abitumenyesha dore ibaruwa yatwandikiye kuri radio ijwi ry'Amerika bwana munyamakuru w'ijwi ry'Amerika nshimye Imana Venus tenejejwe no kugushimira kuye ku mutima nyuma yaho nkwandikiye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 gahita umpamagara kuri iyo tariki ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2023 itangazo ryahise kuri iyo radio mukorera hanyuma umuryango nashakishaga uhita ubyumva none ubu namaze kubona umuryango wanje mbikesha wowe sinagenda da ntashimye wowe na radio ukorera Imana ibiyereke iteka mwarakoze wize Imana Sandrine maze kwakira ubwo butumwa nahamagaye uwize Imana Sandrine nganira nawe ndetse na nyina bari bamaze imyaka 29 batandukanye
yego byabaye byiza nyine itangazo bararyumva
yego
ubwo niko guhamagara kuko hari umuntu wari waryumvisha arabibabwira ababwira umurenge mbereyemo akarere nyine ubwo nabo bifashisha ubuyobozi kugira ngo bangereho nyine
none se mbwira ninde wabonye mu muryango wawe ni bande baje kukureba
mama arahari n'abavandimwe udahari ni papa
oh imana ishimwe cyane batuye hehe
batuye mu murenge wa Shara muri Bugesera n'undi muri Ngenda
nibyo mukaba mwari mwegeranye gutyo mutaziranye
umva twari tugiranye nange byarantangaje kuba turi kumwe mu gihugu ariko nyine nkamarira myaka yose yose nabo bari bazikunda kuse ntari
none se wa mukuru wawe wavugaga aracyariho
nawe arahari yarahunze agera Kongo ariko igihe kiragera nyine
kiramutarura ari mu rugo nta kibazo.
Ni bintu byiza cyane. Mbese uko wavugaga mama wawe ukuntu yagiye mwaje kuganira usanga ariko byagenze yakwibukije aho mwabonaniye?
Yego, yambwiye ko nyine aho twari turi nyine barashongwa ko hari hari n'abantu benshi. Nuko birangira tandukanye ko nguko.
Yego. Mbega ibyishimo. Ndagira ngo nkubwire uko uri mu bantu bake cyane mubari w'abantu bake cyane babona imiryango yabo mu minsi mike baje mu kiganiro agasoro ka Buraga. Mubari ukomeje kwiyongera nawe nta gihe cyashize. Ni ikibazo nkunda kubaza abantu bose, birumvikana ibyo nkubaza ni nk'umwarimu ubaza igisubiza kizi. Ariko se Sandrine, ubushize tuvugana twanavuganaga numva urwaye ka gripe ari kurihangana, uravuga ijwi risohoka kimwe n'abandi bana bose bafite agahinda badafite umuryango, bavuga bati ndifuza kubona umuryango wanjye. Ubu ngubu warawubonye, urumva umeze ute?
Nubwo kugira ngo bambeho bahamagaye gitifu aho narindi nyine biyegereje ubuyobozi, ubwo barabahamagara abayobozi baho baravugana, nibwo basabaga nimero yanjye barayibaha. Ubwo rero nibwo bamumagaraga nyine gitifu w'akagari arambwira ati ambwira amazina yabo mu rugo nyine, arambwira ati ubu turi kumwe. Ndabona ndi hoya wimbesha ndarira cyane, ariko nyine narishimye cyane.
Mama wawe yakubwiye ko yari asanzwe yumva ijwi rya Amerika cyangwa se n'ababimubwiye?
Ni umuntu waryumvishe arabimubwira, ntabwo we yajyaga aryumva.
Ubu noneho guhera ubu ngubu mugiye kuzajya mwumva ijwi rya Amerika rero? Ni ibaruwa yawe nabonye untuma ku ijwi rya Amerika ngo nzabagushimirire. Ubu noneho ndagufite, bibwirire nawe ubwawe icyo ushaka kubabwira.
Yego, murakoze. Icyambere na mbere ni ukubashimira. Nabikoze ariho kurangiza umuhango mvuga nti n'ubundi ndabizi neza ko ntabo nzabona. Ntabwo nari narigeze nakwemera ko kuba umuntu yacisha itangazaho ngaho byakwemera pe. Ariko ni ukuri navuga nti Imana izabaha umugisha, mwarakoze cyane, kuko ndatekereza ubu ngiye kujya nishima nk'abandi bantu.
Warakoze nawe kwizera ijwi rya Amerika, ukumva yuko wahageragereza wanga gucika intege. Kandi rero amasengesho yawe Imana yarayumvise. Warakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro ka Buraga. Ndizera ko wowe n'abandi bana benshi badafite imiryango muzakomeza kuza kugira ngo tubafashe mubone umuryango, mubone ibyishimo byawe. Ngaho rero Sandrine Uwizeyimana, ndagushimiye cyane, kwifurije amahoro y'Imana.
Yego, namwe murakoze.
Mama wawe muri kumwe?
Aho
uraho umubyeyi? Amakuru yanyu nayindi? Muvugana n'umukobwa wanyu yaje hano mu kiganiro agasaro ka Buraga abashaka. Ni Jean Venuste Nshimiyimana mu kiganiro agasaro ka Buraga. Nuko turaganira none rero hanyuma aza kunyandikira ambwira ati mwarakoze umuryango wanjye narawubonye. Nkuko nsanzwe mbikora, iyo hari umuntu dufashije akabona umuryango turamuhamagara kugira ngo twifatanye nawe mu byishimo, ariko anafashe n'abandi kwizera ko nta uburabe atarababura kubabura. Nicyo tubereho hano, dufasha abantu kubona imiryango yabo. None nagira ngo nawe nkubaze, mubyeyi mwiza, urumva umeze ute kubona ubonye umukobwa wawe wari umaze imyaka 29 mutandukanye?
Amerika abantu bayumvise nyine, ubwo baza kumbwira nyine ko bumvise nyine amazina yanjye nari umutware wanjye nari mfite, bambwira n'abana banjye nyine ko uwo muntu avuga abana banjye mo babiri nyine. Ubwo byumvise ndavuga ntabwo byumvikana, abantu bahuza amazina yose ni gusa byaba ari byo. Ubwo hari mukagoroba nyine ku cyumweru bwarakeye ku wa mbere, ubwo nagomba tujya mu kagari kugira ngo turabwire ko twumvise itangazo, nuko tuta yuko bumvise ko twumvise bavuga ko itangazo ry'umwana wanjye nabuze.
Yego.
Kubera ko bari banditse nyine n'indomero zaho
Ni bitangaza by'Imana birumvikana tuganira mu kiganiro yambwiye ukuntu mwavuye mu Bugesera muhunga icyo gihe urakibuka umwana we yambwira ko atabyibuka neza
mu ngororo ye twatandukanye ngo yatandukanye na mukuru we
yego
yewe twatandukanye aho biti gitarama bitewe n'amasasu n'ubwo ko yari yambwiye ibisebo mbere amasasu yavuze twatandukanye gusa ubwo nyine nabonye ko urukundo ruvuze mpita nongera ndahindura ndagaruka ndabutumwa ni nari sensibiri inyuma njye ntabwo nakomeje ngo ngende
koze cyane yararimo ambwira ko guhera ubu ngubu ugiye kuzajya wumva ijwi rya Amerika ngo ntabwo iyo radio waruyeze
na ndakunda kuyumva ariko ubu ngubu twese ndavuze ko ngiye kujya nyumva umbere n'abandi batarabona babo kuba batarabona babo ni benshi cyane nuko nanjye babyumviye nanjye kandi nayumvise ngo ngiye n'abandi
ngaho rero nongere ngusezereho kandi ndagukomeza gira amahoro
murakoze cyane kandi Imana irahinde namwe
Agasaro Kaburaga
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga musabye Imana Julien yaje mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka kumenya makuru y'umwana berenye na wabo umwana aheruka dore hashize imyaka 35 yajyanywe na se nyina warumaze kumubyara ari ndembe aza kwitaba Imana musabye Imana Julien atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Rugira umudugudu w'Ihuriro
ise yamujyanye kera ari umwana ufite amezi akambakamba ni na uwo mwana yahise nyine yitaba Imana ngiye sigara ndi nyina wawo rero cyo kugira ngo umwana mushake najyaga numva murumuna wanjye ambwira ko se uwo mwana ari umunyagisenyi yitwa Ngarambe Desire afite na se wabo ngo wari uvuye kwiga i Buraya witwaga Murenge wakoraga muri sheyashi kawakuraga amenyo mu gihe cyo kugira ngo ndetse dushakishe umwana ukuntu uwo mugabo aho yamujyanye murumuna wanjye ahita yitaba Imana igihe nanjye nonge gusa nk'ubishakisha intambara iba irateye ubwo umwana tuburanye gutyo nyine ubwo rero umuntu yaje kundangira nyine asanzwe mfite agahinda k'uwo mwana arambwira ati hari ahantu twanyura bakaba bagushakira uwo mwana akaba yaboneka niko kubanyuraho
murumuna wawe yitwaga nde nyakugendera murumuna wawe
yitwaga Nyiratabaro Felicite
hanyuma se uwo mwana uravuga ko bamujyanye akambakamba yari afite amazina hari amazina mwari mwaramuhaye
izina ise yari yaramwise yamwitaga Nzaramba ariko akabyinirira ke akiri umwana yitwaga Ruduri bamwitaga Ruduri
none ise n'uyu nguyu Ngarambe Desire
ise ni Ngarambe Desire
wakomokaga ku Gisenyi
akaba yari afite na mukuru we witwaga Murenzi yakuraga amenyo ngo yaravuye kwiga hanze
uwo murenzi uwo doktori murenzi wakuraga amenyo harinda hakeka nkeka yuko ari mu Bubiligi ari mu gihugu cy'Ububiligi niho akora agomba kuba gikura namenyo wigeze ugerageza kumushaka kugira ngo umubaze niba hari cyazi kuri uwo mwana
ntabwo namushatse kuko ntabwo twari tuziranye
kubera iki bamujyanye bakamuvana iwanyu murumuna wawe yari amaze kwitaba Imana baje gushaka umwana wabo bati ni muduhe umwana wacu tumujyane baramujyana
oya bamujyanye nyina ataritaba Imana ahubwo nyina w'icyo gihe yari arenze ameze nabi aramuza ati rero sinarembana n'umwana amuhashe
none se niba umwana ari kumwe na se wowe ukaba uri nyina wabo ikibazo ufite ni ikihe
ikibazo mfite njyewe ni ukugira ngo umenye yuko umwana ariho mba nakomunikana nawe kubera ndi famiye yo kwa nyina
yego icyo gihe bamutwara hano muwuhe mwaka
yewe bamutwaye mbere y'intambara ntabwo nibuka umwaka gombe kuba hari muri 88 gutyo kugereranya ariko sindibuka neza
uyu Ngarambe Desire uretse kuba yari umunyagisenyi yakoraga ikiwe
Ngarambe Desire imirimo yakoraga ibyari byo byose yakoraga muri za leta ntabwo nzi akazi yakoraga
iyo yazaga kureba muri umuna wawe yazaga mu modoka yazaga ku ipikipiki yazaga ku igare yazaga
namubonaga n'amaguru
none se wa mubyeyi we uyu mwana ushaka wambye ko yitwa Nzaramba hashize imyaka na utibuka neza ariko irenga 30 utamubona kuva muri umuna wawe yitabye Imana uramushaka uti agaruke menye yuko ari abantu b'umuryango bamwifuza hari abandi bantu bo mu muryango wanyu bahari ba nyina wabo bahari aho ngaho mu Rwanda hari base wabo se bandi bahari mubwira abantu bamwe na bamwe mu muryango kugira ngo niba bumve ikiganiro azamenye ko afite umuryango umwifuza mugari
mbese aba nabo barashize hafi ya bose mu ntambara barabishe ni njyewe wasigaye.
Oh, komera, birumvikana agahinda ufite ikifuzo cyawe n'ukwanga gukomeza kuba wenyine kandi hari umwana wa murumuna wawe utekereza ko akiriho. Tuzagufasha kumushaka, tuzifashisha uyu Dr. Murenzi. Ndahamya yuko arimo yumva ikiganiro agasero kaburaga muri kano kanya arazwi cyane n'umuntu umuganga uzwi cyane mu Bubiligi hanyuma mubaze amakuru yuyu umwana ubereye nyina wabo azadufasha kumenya amakuru ye nzayakugezaho bidatinze hanyuma tugufashe nitugira Imana tugasanga ariho nawe ubwo rero bizana n'Imana tubahuze niba ndima kumva muri kano kanya Nzaramba akaba kumva amubwire ya magambo y'urukundo mwandikamye baruhano ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga muri wa munota mbagenera mubwire icyo ushaka kumubwira
amagambo y'urukundo nababwira nuko mbakunda cyane kandi mbakumbuye kuko mbabonye nakwishima cyane kuko nabamenye amakuru yawe kandi ndabakunda cyane kandi namwe muzamfasha naba mbashimiye cyane ku Mana Imana ibahe umugisha kandi Imana ibongerere kugira urukundo nk'uru mufite nta kindi no gushimira Imana
urakoze cyane musabye Imana mubyeyi kudusabira ni byiza ndagusabira nawe kugira ngo iyi gahunda watangiye gushaka uyu mugabo Nzaramba amaze ku mugabo n'umwana wawe Imana izamuguhe vuba tuzaguhamagara tukubwira amakuru ye ngaho rero ndagushimiye ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga
murakoze
agasaro kaburaga kabonete
maze kuvugana na Julienne Musabyimana nkuko nari nabyiyemeje nahamagaye mu Bubiligi mvugana na Dr Murenzi Jean Baptiste umuvandimwe wa Ngarambe Désiré mubasa kuko niba uwo mwana nzaramba amuzi. Uyu mubyeyi Julienne Musabyimana aravuga uyu mwana w'umuhungu nzaramba uyu mwana muramuzi
wiwi uwavuga niba koko ari umuhungu wa Ngarambe ntabwo arimo grand frère ngo ni mon petit frère
yego ariko yitwa Ngarambe murumuna wawe
wi uwo mubyeyi ngo yitwa
uyu mubyeyi umushaka yitwa Julienne Musabyimana murumuna we yitabye Imana umwana akiri mutoya bamuha umuvandimwe wawe Ngarambe Désiré babyaranye uwo mwana nzaramba urambwira yuko mumufite mu muryango ariho arakomeye
rwose.
Nzaramba ubu ni umugabo w'imyaka 35 niba koko uri mu Rwanda nkuko so wanyu Dr Jean Baptiste Murenzi uri mu Bubiligi abivuga niba wumva ijwi rya Amerika muri aka kanya ahuri hose ubwo tumenye kuriho na mahoro ahasigaye niba ubyifuza uzahura n'umuryango wawe wundi barakwiteguye
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
Shaka gasaro kawe muzakabona
wiki kintegeye
Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe muzakabona
Hashize imyaka 43 abavandimwe babiri Semihare François na uzaba umwana Eugene batandukanye uzaba umwana yandikiye agasaro kaburaga mushakisha turi kumwe atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Niboy akagari kagatare umudugudu wa Rugunga
nabandikiye nshaka kugira ngo mumfashe
yego
nshakishe mukuru wanjye nabuze muri 80 yagiye ari umusore w'imyaka 25 nari umusore wa 22 kuko ndamukurikisha umugwa mu ntege
agenda ajya he
agenda yerekeza ngo muri Tanzania hitwa Karagwe ariko kuva yagenda ntabwo twigeze twongera kumenya agakuru ke kugeza na bugingo n'ubu.
Ubwo se yagiye muri Tanzania nka kwakunda abantu bajyaga i Bugande bagiye guhaha yarahasanze bene wabo
yagiye nka kwakunda abantu bagendaga bagiye gukorera amafaranga agenda ajyanye n'abantu nabo bandi bari bagiyeyo hanyuma ntiyagaruka.
Uyu mukuru wawe yitwa nde?
Mukuru wanjye yitwa Semihare François.
Ubu tuvugana wanyandikiye umbwira ko utuye mu karere ka Kicukiro i Kigali ariko se muri 80 ni mukuru wawe agenda mwari mutuye he?
Muri 80 mukuru wanjye agenda twari dutuye i Nyanza icyo gihe hari muri komune Kigoma
yego
twari dutuye mu murenge wa Mpanga dutuye mu kagari ka Nkinga aho ngaho ni iwacu. Mukuru wanjye rero naho ngaho yagiye aturuka ni ukuvuga ngo ntabwo yigeze agaruka ntiyigeze yandika ibarwa na bugingo n'ubu
yego imyaka 43 kuva agiye hari ubundi wigeze ushaka kumushakisha cyangwa se ubungubu ni guvuze uti reka njye mu kiganiro agasaro kabura gakwijwe rya Amerika nanjye nshakishe numvise abandi babikora nta bundi wigeze ugerageza kumenya irengero rya mukuru wawe?
Oya ntabwo ndi nigeze mbigerageza n'ubu nabigerageje kubera ko nakurikiye agasaro kaburaga numva abantu mwagiye mufasha numva bagiye babona babo numva abantu babonye ababo bamaze iminsi noneho ndatekereza ngo nanjye wajyayo hanyuma mbura adresi y'ijwi rya Amerika hano mu Rwanda sinayibona ariko ndakomeza nkajya nkurikira ikiganiro ejo bundi rero ku cyumweru hari cyangwa ku wa gatandatu nkurikiye ikiganiro ngira amahirwe nubwo mwavuze nimero umuntu yababonaho ubwo nibwo nahise nzandika ariko nari ndi imyaka nk'ibiri mbishakisha ariko simbona adresi yanyu.
Tubabarire kuba utarabonye aho dukorera vuba cyakoze kuba warashoboye gufata nimero ukanyandikira ubutumwa bwawe. Nahise mbubona, niyo mpamvu nahise nguhamagara. Abumva ijwi rya Amerika muri kano kanya ntibagire ngo nakuhaye ibyo udakwiye nkurenza abandi bamaze imyaka bategereje. Ni ukubera ko hashize igihe kirekire utandukanye na mukuru wawe Semihari François Saveri, nkaba rero nakuhitije mbere kandi kubera ko ari umuntu ushobora kubura ahantu n'ijwi rya Amerika ryumvikana aho za Karagwe, tumvikanira kuri FM abantu baratwumva. Ndasabadira abantu b'abanyarwanda batuye muri ako karere ka Karagwe mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, wakumva aya makuru akamenya umugabo ashobora kuba yarabaye umunyatanzania ubu ngubu atakiri umunyarwanda, ariko abanyarwanda bahari bazamumenya. Semihari François Savera akomokaga Inyanza ikigoma, akamya yuko mu rumu nawe uza umwana Eugene amushakisha. None uza umwana kuba waje hano mu kiganiro Gasaro Kaburaga, birumvikana ndagira ngo uhe amakuru amwe mukuru wawe. Ababyeyi banyu baracyariho, bashiki banyu hari abo mufite, muha amakuru y'umuryango kugira ngo nawe aziyumve yimenye.
Yego, murakoze cyane rwose. Ubu ngubu ashobora kuba ari umugabo w'imyaka 68.
Yego,
kuko nanjye ubu tuvugana mfite imyaka 65 kandi nijye umukurikira. Ariko amakuru rwose namuha, twebwe ubundi twavutse mu nda ya mama na data turi batatu, mukuru wanjye Senare Francois, nanjye uzaba umwana Eugene wamukurikiraga, na murumuna wanjye umukurikira Kayonga Zozima. Rero amakuru namuha rwose, ubu ngubu jyewe uzaba umwana Eugene ntuye hano i Kigali, murumuna wanjye Kayonga Zozima ari Kampala. Twese tubatse, dufite abana, dufite abagore, dufite abuzukuru, ari murumuna wanjye Kayonga, ari nanjye ubwanjye, turuzukuruje turakuze, ariko ababyeyi bacu ntabwo bakiriho. Andi makuru namuha ni uko twari dufite umukadata, umugore wa data mutoya utari mama.
Yeah.
Nawe yabyaye abandi bana ariko bose ntabwo bakiriho, bose barapfuye Jenoside yarabatwaye, ari data, ari mama, ari mukadata n'abana be bose. Ngayo nguko, ubwo ni uko nguko tumeze. François rero nkaba namubwira yuko rwose tukimeze neza, turakomeye. Abana banjye ntabazi kuko yagiye ntaranashaka, ariko mfite abana bakuru, mfite abakwe, mfite abakazana, mfite abuzukuru bakomoka ku bakobwa. Abahungu ntibarabyara, ariko ndi papa rwose ufite umuryango munini cyane.
Ayo makuru azamushimisha, bizamufasha kugira ngo amenye uko mumeze, kandi namuhe ineza iyo kugira ngo aze abasanga vuba. Birumvikana umuhaye amakuru, hasigaye wa munota nsanzwe ntanga kugira ngo umwandike ya baruwa y'urukundo. Ubu ngubu niba mukuru wawe Semihari akumva muri kano kanya, uretse ayo makuru muhaye, ni iki kindi ushaka kumubwira wagumanye muri imyaka 43 ishize utamubona?
Murakoze cyane. Ikintu nshaka kumubwira muri iyi myaka nagumanye muri ino myaka 43 ni ukumushimira cyane, kuko Semihari François yatubereye intwari, atubera data, atubera byose, ari mu bantu bafashije mama kuturera, akora akiri mutoya. Igihe kigeze cyo kugira ngo natwe tumwiture, turamubura, ariko turamukunda cyane. Arije ari murumuna wanjye, twese turamushaka. Natubabarire niba nyumva atumenyesha agakuru, niba se hari abana yasize cyangwa umuryango yasize banyumva watakiriho, bamenye ko turiho, batumenyesha amakuru, batwandikire tumenye ko bariho, byibuze natwe twumve turuhutse. Kuko nahoraga buri keka mfite agahinda kanini cyane, ntabwo nigeze ngira amahoro kuva yagenda. Haba hari indirimbo bajya baririmba mu Kinyarwanda yitwa Ubara Ijoro, numvaga François ariwe Ubara Ijoro aririmba, nanjye nkaririmba nkavuga nti niyo mu mahanga haba haheza hate ntabwo akiza cyarutu Rwanda uzatwandikire utumenyaga kuri kawe mukecuru musaza barashaje ariko twembe tubatse twabasaza ndi n'urenzi ni watumenya rwose Franswa ambabaje semihare nuwaba muzi wese nuwaba yaramwumvise atumenyesha amakuru ye rwose nk'uko bizashimisha cyane murakoze
urakoze cyane kuri ubwo butumwa bw'urukundo uti ibugande cyangwa si mahanga niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niba akumva muri kano kanya n'undi wese wamumenya aho yaba ari hose niba ari ikaragwe niyo haba heza hate nta gihugu cyarutu Rwanda niko ubivuze uvuga muri rimbye uwaririmbanye ineza n'urukundo dore nimero mushobora guhamagaraho niba musanze se Mihare Francois mumuzi cyangwa se nawe atwihamagarira cyangwa se umukomukaho akaduhamagara ni 00122743461 bityo tukamuhuza n'umuvandimwe we uzaba umwana Eugene. Eugene rero ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana.
Iyo nigibashimiye cyane rwose mukuru w'Iteka Imana ibamwijire ikomeze ibongerere umugisha ibarinde muzarame igihe kirekire cyane mukomeze mufashe n'abandi bose babaye nkange murakoze cyane.
Gira amahoro urakoze.
Murakoze cyane rero Imana ibahe umugisha.
Agasaro Kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1994 umuryango warimo abana batandatu warukotsemo babiri gusa kandi basigara ari impfubyi abo ni umubyeyi Diane na mukuru we Byukusenge Divine ariko hari na musaza wabo utari mu Rwanda wahungishijwe rugikubita kuko yari mu kigo cy'impfubyi kiririma yajyanywe mu Bubiligi mushikiwe umubyeyi Diane aramushaka turi mu karere ka Ruhango murenge wa Ruhango akagari ka Nyamagana umudugudu wa Mugejuru ya mbere
nitwa umubyeyi Diane data yitwa Gahigiro Theoneste mama yitwa Ganya Kabuye Polinaria navukaga mu karere ka Kamonyi umurenge wa Nyarubaka akagari ka Kamvyeyi nabanifu nashakishaga musaza wanjye nitwaga Iragire Venuste iryo data yasize mu isi nyuma data yaje kujya gushaka imibereho ikibungo ahantu bitaga mu Gisaka
yego
mu mwaka w'igihumbi kimwe 1992 niho icyo gihe twari dutuye mama yaje gupfa asiga uruhinja birije mu byumweru bitatu ubwo ruhinja data yararufasha bijyana mu kigo cy'imfubyi cyahitwaga Iririma muri Bugesera data yarakomeje n'ubundi aramukurikirana ariko umwana yakirwa n'umuzungukazi wari umufaransakazi ntabwo nibuka neza uko bamwitaga ariko ndagenekereza bamwitaga Roseline Rosander uwo muzungukazi barakomeje bakajya baza kudusurana data agakurikirana umwana nyuma jenoside yaje gutangira igihumbi kimwe 1994 itwara bamwe mu muryango wanjye navukanaga n'abana ubwo twari batandatu n'uwo arimo abahungu bari bane abakobwa twari babiri byaje kurangira abahungu bose tubabuze na data batubyaraga ngewe umubyeyi Diane ndokokana na mukuru wanjye bita Byukusenge Divine ubu ni twebwe turiho nyuma ndakomeye nyuma igihumbi kimwe 1995 twaje kongera kugirirwa amahirwe yo kumva ko umuvandimwe wacu ariho yaje kutwandikira atwandikira hari umuneya wayoboraga icyo gihe bamwitaga mukuru Fideli n'ubu nagize amahirwe yo kongera guhura nawe mwibutsa iby'iyo dosiye nawe nsanga arabyibuka ariko yaje kubura adrese z'uwo mwana nk'uko natwe twazibuze umwana batwandikiye batubaza amakuru ya data n'abarokotse mu muryango nibyo nibuka nanjye nari umwana mutoya ariko nagerageje nyuma gukurikirana amakuru kuko hari na bamwe bagiye barokoka bazi ayo mateka yacu Mamuro nibwo uwo mumeya yaje kugirana jimiraje cyangwa se ubucuti n'igihugu cya Belgique aza kujyayo yari meya wa karere ka Kamonyi ahahoze ari Musambira komine Musambira mbere ya jenoside niko bayitaga agiyeyo rero nibwo ahahindukiye yari niwe watuzaniye ayo mabaruwa adushakisha atugeraho agera mu muryango turayabona nubwo twari batoya hari ikintu twibuka hari harimo n'amafoto yari mu muryango wanjye bajyanywe na jenoside harimo n'irete nini y'umwana yatwandikiye harimo na email ze arizo twagombaga kumushakishaho iyo rete rero twayobewe uburyo yabuze turayibura burundu habura umuntu bidukurikiranira ariko dusigarana igifoto cye cy'umwana ariyo nashyize aho ngaho nshakisha ahinduriwe izina rya data yari yaramwise Iragire Venuste uwo muzungukazi nawe amwita Iragire Elfayer numva ko yahinduriwe izina rimwe ariko iry'irinyarwanda ryagumyeho
umubyeyi Diane niba musaza wawe ari mu Bubiligi nk'uko ubimbwira niba koko uwo meya wa Kamonyi yaragiye akamubona bagahura akamubatumaho umusaza wawe tuzamubona aho aherereye tuzahamenya kubera ko dufite imikoranire ya hafi n'abana bajyanywe mu Bubiligi muri 1994 cyangwa se mu Bufaransa bavuye iririma bo nakunze kubivuga bo twari kumwe Kigali muri 1994 ku kibuga cy'indege abo bana rero benshi bamwe ndabazi aho bari mu Bubiligi naho bari mu Bufaransa niba Niragire akumva muri kano kanya wampaye amakuru menshi ntabandi bavandimwe afite uretse wowe na mukuru wawe ntabandi babyeyi afite ariko hari abandi mu muryango afite nka ba nyirasenge yaba afite bakiriho barokotse
banyirasenge bo ntabona ba nyina wabo bo ntabona bo yarabatwaye ariko twagiriwe amahirwe twarokoye ba data bacu babiri uwari bucura bw'iwabo wa data ariho atuye mu Mutara n'umupapa arubatse undi nawe wadufashe jenoside irangira akagerageza kuduha ubuzima akatuzamura nawe ariho yitwa Ngendahimana Augustine akaba atuye mu murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi ikindi kintu twibuka muri iyo retre batubwiraga ko bava mu Rwanda bagiye mu Bubiligi bava mu Bubiligi bajya mu Bufaransa ariko baza no kujya mu gihugu cya Maroc ibyo bihugu uko ari bitatu nizeye ko ariho musaza wanjye ashobora kuboneka muri ibyo bihugu uko ari bitatu abaye akiriho natwe turamutegereje niwe musaza wacu tugira turamukunda nubwo tutagize amahirwe yo kureranwa nawe kuko natwe nta mahirwe twagize yo kurerwa n'ababyeyi bacu ariko turamukunda kandi dusangiye amaraso
amakuru menshi wayampaye wamubwiye urukundo hari ikindi kintu wumva ushaka kumubwira uramutse umubonye cyane cyane wikinemo yuko muri kano kanya arimwe akumva n'abazamushyira ubutumwa bazamubwira bati twumvise mushiki wawe ku ijwi rya Amerika mu kiganiro agasaro kaburaga dore uko yakuvugaga dore icyo yakubwiye cyari kimuri ku mutima cyane ufite umunota umwe Diane kimubwire
musaza wanjye nagize ishyaka ryo gukura mushakisha ntabwo byari binyoroheye ariko ubu ndi umubyeyi wubatse w'abana babiri umuhungu n'umukobwa mukuru wanje nawe arubatse afite abana babiri n'umugabo turamukunda twaguye umuryango wa Higiro Teonesti kandi turamwifuza kuzamubona amaso ku maso kandi ahari hose amenye ko tumukunda kandi tumukeneye ndagushimiye nshimiye Imana Jenuki Imana yo mu ijuru yongere ikongerera ubwenge kandi nk'uko mpamagaye Imana iguha umugisha n'abanyumva bose mumfashe gushakisha uwo muvandimwe yagiye ari umwana mutoya arifuza nawe kutubona nk'uko tumwifuza nicyo namubwiraga
Diane urakoze cyane ndahamya yuko uzagaruka mu kiganiro Agasaro ka Buraga vuba tukongera tukaganira uwishimye usingiza Imana unayishimira ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana ibahe umugisha
Shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wicike intege shaka gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe muzakabona
muri benshi munyandikira mushaka abana banyu cyangwa se abavandimwe banyu bavuye mu Rwanda bakajya mu bihugu by'Iburayi bakomotse mu bigo by'impfubyi bitandukanye abo nabo baza bashakisha imiryango yabo muri aka kanya ndashaka umuryango w'umwana w'umukobwa wari mu kigo cy'impfubyi ikimasaka mutega amatwi yitwa Bihoyiki Nyirazuba yahavuye mu mwaka w'1993 amakuru dufite nuko afite abavandimwe aribo Emmanuel Ngerageze Yohani Mpoze Mbizi na Hategeka Imana bari batuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare umurenge wa Gatunda akagari ka Nyagaha ni muri paruwasi ya Nyarurema uyu mwana arashaka umuryango we hashize imyaka 30 avuye mu Rwanda nongere mbisubiremo yitwa Bihoyiki Nyirazuba niba ushoboye kumenya umwe mu bavandimwe be Emmanuel Ngerageze Yohani Mpoze Mbizi na Hategeka Imana bamenyeshe ku mushiki wabo Bihoyiki Nyirazuba abashaka ari mu Bufaransa yari mu kigo cy'impfubyi kimasaka
Agasaro kaburaga
mukomeje kumva radio yijwi ry'America ikiganiro Agasaro kaburaga inkuru ndende ya Agasaro kaburaga ni umwana warufite imyaka 3 muri 94 yahungana n'umuryango we yaturutse imukingi yahahoze ari muri Gitarama hungira muri Kongo igihe inkambi zasinywaga mu mwaka w'1997 yarafite imyaka 6 wagenda amajoro n'imitaga mu mashyamba y'inzitane yatashye mu Rwanda ariko papa we wari umubereye umwugariro amusiga hitwa Ihombo ariko na nubu arakizera kwa kiriho Sangwa Antoine Zakari ari mu karere ka Gasabo umurenge wa Gisozi akagari ka Rusezero umudugudu wa Gasharu
kari kitere kitimeshano kwenze kwa mbere bari tuko muri Kongo duhunguka kwa dazamushweshwe tuzatuba ni mirangwe tuba nagashusha ariko twari gutasuza mu Rwanda kwa yavuze ko tugomba gutaha nuko twageze mu maya nkabire ho bita Ihombo Ihombo yarukire ku icyo gihe ariko hari bariyeri yayisigayeho sinzi niba yapfuye sinzi narindi makuru ngeze kuri icyo gihe niyo mpamvu natanze nifuje ko mvugisha ngo binamubona
Ahungaho Nyamirangwe Ihombo ni hehe
Nari muto ariko twagiye twacipanze nago umunye maze mukecheme twari mugiye byerekeza ariko menye ari twacipanze uduciye mu kavugo menye ari
niba mwaranyuze ipanzi ubwo ni mu majyepfo ni ipanzi ni Bukavu ni hafa ahungaho naho ngaho uvuga
yego
yego hanyuma nakashusha nayo ntabwo iri kure ya Bukavu none rero urambwira ko hari aho mwageze kuri bariyeri papa wawe agasigara aho ngaho ni bande bamuhagaritse
impunzi nyinshi z'umukazi aranyuraga bakazibaza ibintu byinshi ibyangombwa biki ariko umuryango wacu uwo wasigaye inyuma sizimpamvu kuzaya gutambuka bakadusubizayo gutyo tugezweho mama baramwakira baramubaza umukazi utabagatari aho ngaho papa ajyayo ariko mu kuvayo mama arasohoka papa wagumayo uri kumwe na masenge mushiki wa papa n'umwana wari muto yari amuhetse njye ariko narigenzaga n'ubwo yari mutoya na mushiki wari twigenza mu gusigara aho ngaho twavuye aho ngaho kuza tugera inaha mu Rwanda nyuma nyine nkajya mbaza mama amakuru bite nawe mare gukura niwe mfashe umwanya kuba nabanza ko nubishwe mushobora kuba nibadufasha kuva icyo gihe nibwo namwerukaga nawe nongeye kumubona abamubazaga ariko bavuga ikinyarwanda kuko nawe nari mukuru nangije bambaye nawe basubije bambara bazana ibyo bakubikije nta gakapu nari mfite karimo igikombe cy'amazi nanyweshaga ibyo nabahaye ariko twavuga hatari neza nyine umwe yaraje abwira nka mama ngo wamugore ageze umwaka ubwira mama ye mubare yambwira ngo arakuburiye ngo ugende ubwo amukubita nk'ikintu ubwo urimo kuvuga afata ibyo afashe imfunguzo ziratakara zizo n'iki n'ibindi ariko babaga bakwata amafaranga mwazanye y'amakongomani barabisigaranye ariko twaje uko nguko rero namusize kugeramo iki kuva icyo gihe kugera iki gihe twaje twenyine ukenze zo kwa mbere cyane karindwi nibwo mbayeho ku kigo ibyo ngibyo byabaye urundi rwari urugendo rurerure rwamaze mbigihe twamazemo igihe turimo aho ngaho muri Congo tukabipa twagezeho tugera mu ishyamba ngo sinzi ko ryabaga rimeze mu mazi ariko aho twahingukiye hari aho bari baje ibyerekezo
none kuva aho ngaho mukagera mu Rwanda byabafashe nk'iminsi ingahe
twamaze igihe aho twageze haza imodoka za ACR igikamyo kirajya dutwara tugera icyangugu naho tuba mu nkambi mu nkambi n'ibyo haza bisi tuvana ayo ngiyo zitugeza kuri komine twavukagamo ni komine Mukingi muri perefegitura ya Gitarama
niho
twageze turuhukira bakaza kutureba imiryango ntaje kudukura tujya mu miryango mu rugo twabaga hari ikiraro waba ucyambutse sinzi mu gihombo ariko ntabwo bisa neza bashaka kubigarukamo ariko hari ikiraro kiri ukacyambuka ukagera aho ngaho kuko nyuma twageze n'andi batukuraga ibintu wabonaga ari nk'amabuye hari amazi biyunguruka bicamo
ariko mbwira Sangwa nk'umwana w'imyaka itanu itandatu guhunga ukagenda iyo nzira yose wigenza ntawuguhetse wikoreye agakapu karimo inkongoro yawe ako gakombe wanyweshaga amazi aho yabonye iyo nzira ndende batubwira mwanyuzemo mwagenze cyane cyane we wagenze uri umwana urambwira uti ibyo byabaye byose ndabyibuka ibyo nabonye ndabyibuka ngira kugenda iyo nzira ndende aho umwanyuraga bacukura amabuye aho babakiraga naho batabakiraga babaramiraga mushonje ikindi wibuka ni iki cy'iyo nzira mwanyuzemo n'ayo majoro mwaraye
nibyo nibuka ni iby'imbere nkiri kumwe n'umubyeyi papa agihari kuko turi umushwashwa
yego
niho twabayeho neza nyine bisanzwe twagiye tuba mu nkambi bagera turi muri shitingi hagera haza amabati bakubaka inzu z'ibiti hari abo twari duturanye biti babagumiriza bazira yari ngo menshi yabashije ariko ni kera niko bamwiraga babaga mu kingi ariko tuza baza bari nko gucyura ngo impunzi baje kuzicyura ntabwo barahaba yo kurasana mu kubatari twageze mu rugendo rushya yageze ari undi mwana mu kuzicyura twisanzire duhunga n'abandi tugera mu ishyamba bigashusha nyamamenya tujya Nyakavogo wabitaga imushweshwe dukomeza wagendaga inzira ugasubira ahandi ukomeza ugasubira ahandi pasigeze mu ishyamba ryari rirerire basanga b'ibiti bagatema inzira bashaka inzira bakoresheje imiyoboro aho twajya turiga amateke n'abagasinzi tugira ngo turayabura turiga inguni zayo ubwo ba mbere ab'imbere ubwo babaga barayamaze nyine yabaga ari menshi wageraga bakuraga bagakora agateka imbere ugasanga aho bashyize imaze uko bahitekera shyiramo inguri ubwo uwo wajya ugasanga hari inguri icyo gihe barayifataga bakayikatamo nk'amafiriti ndibuka ko hari amamesa bayatekuraga mu isekuru bakayayungurura binabyibuka bakayakarangisha ya nguri ari kugira ngo idakarata ariko yanaga karata yari arimo ibintu byinshi tugenda hari n'ibara bari hari abatembo ari abati twahoraga nabo bo bashaka kwiyamburira abantu imyenda hari sinzi wabonaga ari mufite imbuno bari bukaraga bafite imbwa n'amacumu bakatugeze aho twasohokeye hari naho ndibuka papa yarafite ipantaro yari yaguze ikoboyi abura twari twaba twasoje nimba wamuhaye ikiraro cy'umuceri abaye ipantaro ndabibenda byibuka nabyo nakidukikije inshuro nyinshi bakiriye iminsi bafataga bakaba bakanshyira mu mazi kugira ngo bagaragare ko ari gutogota agashyiramo nk'umunyu ako nawe nawe twageze mama yakifu hari umuntu wajugunye imyumbati yumye n'ubunyobwa ubunyobwa nimba
ubusinze ndabuze ubunyobwa yego
afata kumye afata n'ubunyobwa nasonza akamba kuko wa mwumbati nayishinye n'ubunyobwa ariko umwumbati wumye umwumva nk'ubugari turakomeza kugeraho aho nakubwira bagiriraga dusa nk'aho twije dusohotse mu ishyamba niyo papa twatandukanye ariko umugabo aho ngaho hagati y'umugabo wa tante we yari mu basirikare ngo nk'abatsinzwe uravuga ko adatahari gukomeza gukomeza inzu y'ingi papa aravuga ati ngenda cyo abana banjye bagiye mu rugo bazabwiyo ngiyo ko ajya kubona kumwanganyisha koga muri ayideri ayideri ni icyuzi cyegereye iwacu n'ubu naje no kumenya ko icyo bavamo ubona bakuze kuva mu cyaro mu by'imana kuko inda mu kigali gukora bisanzwe ntabwo nawe se nabyo nagiye ishyaka ryo kwiga kucyogamo ubwo icyo gihe ko yafite nko gutaha nicyo nyine ntaho nubwo muri gacaca bamubaye ntacyo bamushinjaga kuko yari yari burigadiye ukomere mu kintu cye
yego
duhunga ariko bambwira ariko ntacyo bamubazaga kuko we asize ari naho yarashyise mu rugo bahinisha bakabarokokera ntahe n'ubu bariho turabonana n'abazaza gushima umuryango basigaye bamenye ko uhari nyine n'ubishe bahari mukuru w'urwo rugendo twagenze kugeza mubuze urumva ntabuze se nimba yararirutse ntabwo dushakisha ndabona nanjye nimumaze kuriruka mbaze namushakisha ko nta shiti nabonaga ntaki nta n'indi makuru ngiye kubona aho ngaho nta yindi poromosiyo ngiye kubona agira mvuga ngiye nkuze nzi ko nabonye intembero z'uwambwiye ko yabonye umubyeyi we biturutse kuri nimero ifasha abantu ndamubaza nawe navuga ati muzi ko abigenje n'abana nzabikora mbaze ntawamenya ko nawe ni mukuru ni inkumi yabonye se n'ubundi n'ejo bundi hano icyumweru kirashira bagiye kureba umubyeyi waje kumureba niyo mpamvu nawe se bitabona njye kubona ababaza
wambwiye ko umubyeyi wawe yitwa Hodari François Saveri niba kumva muri kano kanya niba akiriho ndasaba cyane ngo aba akiriho niba kumva niki ushaka kumubwira
abaye nyumva namubwira ko turi mu Rwanda twagezeyo kuko ni njye na mama na mushiki wanjye twavuganaga mushiki wanjye niyo mukuru namubwira ko turi mu Rwanda ibyo aho twabaga no tukiba narahongereye ndagira wakora ndahakora ariko namubwira aba yagihari ko mukumbuye mukumbuye cyane kuko sinigeze no kuva ku myaka niga mu wa mbere njye nahoraga ndira mu wa mbere primaire ndira no mu wa cyaka papa kugira mu wa gatatu no mu wa cyaka papa yaje gushyiraho ngeze nko mu wa kane ntangiye kubona ko hashize igihe kinini ariko numva mubwiye ko mufite ku mutima mukunda cyane kuko no kuba ntamuzi neza ariko isura ku myaka itandatu cyane y'umuzi yajyaga nganiriza yajyaga mbwira ko azajya kuza kuba nk'umurayideri kambwira uzakuze mu Rwanda ni heza iyo uvuga buri gihe ambwira ko mu Rwanda aba ari heza icyo namubwira ni uko abaye ntanyumva n'uwawe wenda zino ndamuzi kuko njye mukumbuye mukumbuye cyane ubona imyaka ishize ni myinshi mirongo icyenda na gatandatu icyenda na karindwi cumi n'eshanu yari muzima yarigenzaga yari ameze neza bihisemo ko tutasigaye mu rugo ubwo abaye ahari namubwira akaza mu rugo ko agatanga arakumbuye abana bo kuturi babiri
nongere ngushimire amakuru meza waduhaye n'ayo mateka wadusangije y'iyo nzira ndende mwanyuzemo wibuka cyane kandi wari umwana muto ariko ni mwebwe ayo mateka muzayarema muyahanahana ndagushimiye rero kandi nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane
ikiganiro cy'uyu munsi hano kirangiriye mbashimira kuba mwadukurikiye mwumvise muri aya mateka abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 001 2 0 7 4 7 4 3 4 6 nongere nyisubiremo nitonze 001 2 0 7 4 7
4 6 1 0 naho utaha mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.